Scheiße.
Tschüss. Vicky Pondis.
Yeah.
Musa.
See your smile. See your body, hips don't lie. Why you fine though? Now I'm on your case, now see my life.
See that smile. See that body, hips don't lie. I'm so fine oh. Now you on my case, now see your life.
Ipe hata namba yako, mina kupigie.
Acha pupa yako, nipe muda nifikirie.
Shaunga iPhone XS unadai bado. Trip ya Paris unasema bado. Begi la Chanel unadai bado. Unanikomoa mama hadi bando. Niambie mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa. Cause I'm so in love mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa. Listen, Malize.
Zichune.
Passing come home in Malize.
Zichune.
Alright. Passing feel listen, Malize.
Soko, sema, acha longo longo.
Nisijiri hirit.
Acha foko. Lazima toboke mitoboko. Boko. Mwenyewe mrija kwenye mboko. Boko.
Niambie, mama utakalo sawa. Niambie, mama usemalo sawa. Mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa.
Zichune.
Oh yeah. Passing come home nimalize.
Zichune.
Alright. Passing feel listen malize.
Zichune.
Passing come home nimalize.
Zichune.
Alright. Passing feel listen malize.